ebyonga bichali webityo sentebe wa division eye wakisi mu municipality eye Njeru Masa ya Fesi ayagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola wamu n'okulungamya ebibanda bya zaala mu ggwanga Uganda kitandikwe okwekenneenyanga n'okwongera okuteekawo amateeka makakali naddala eri kampuni ez'enjawulo ze bawa olukusa okutandika okuddukanya emirimu gino kubanga ezimu kampuni tezigoberera mateeka. Ono agamba nti mu license ze bawa amakampuni gano batekeddwa n'okuteekangawo obukwakulizo ku ssaawa entuufu ze batekeddwa okukomako okukola kubanga abamu ku bavubuka batuuka ne bava mu mbeera ne batuuka n'okulwanagana olw'obunkenke awamu n'obutakkaanya obubeera bubaluseewo. Mu kwogerako eri bannamawulire ategeezezza nti kyannaku nnyo okubanga amakampuni ag'engeri ng'eno gatuuka ate go gennyini ne gava mu by'okuzannya zaala ne galufuulira abamu ku bo ababazze okuzannya zaala ate ne balufuulira ddala lutalo ekyongera ddala okukosa obulamu bw'abantu abalala awamu n'emirembe gya bannayuganda.
Na tugenze okukizuula nti betting houses ziyitiridde mu bungi mu Wakisi. Betting zino ziri kulemesa abaana okusoma era kikubira gavumenti omulange ya waggulu nga naffe nowansi tetenkanya okulaba nti abateeka okuvaawo amateeka bantu betting houses zireme okukeera bukezi ku makya kugula wuufu era ti zitandike ku ssaawa nga 8 ssaawa nga 10 n'ekirala n'abaana abatalaba kuweza myaka 18 baleme kukkirizibwa mu betting houses zino babeewo etteeka erikwata bananyini betting kulaba nti kirizo abantu abakulu bokka kubeera mu betting omu waliwo nabo obuuma obwabachina nabo buyitiridde mu Wakisi ng'olaba ng'omwana bamutumye ogenda okugula obasukaali obakina olinaamulimbalimba n'agenda wali n'ateeka sente mukumba ako nga bamugaana tugenda kufuna amagoba amaliriza nga sente bazikubye.